nimekuwa na wewe, na utamu wangu wacha nijidambe, na sahau shida nikiwa na wewe. So rahisi nimekukukimbia, hizo fix wanazo kuambia. Mwendo usingizi wangu talala jeukando, vile unavyo nikumbata
napenda,
moyo unaninuna
napenda,
wana shindwa takusema la napenda.
I like it the way you talk to me,
na natani tega alishawishi ni acheka.